Swap.com.
Pues male. Sasa tumekutana jana nawe, ila kamoyo kangu kamesha zama. Inakuwabia ukinikubalia, itakupa mpaka visivyoonekana. Kama maradhi, mapenzi ndo yanayonisibu, nimekuchagua wewe hapo, uwe wangu tabibu. Siwezi kusubiri majibu, mweza kumini taruka ruka ukisema tundio. Maria, 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 Maria. Takupa moyo wangu na wako wewe, na wewe wako uwe wangu mimi. Penzi tulitia nani mutunogewe, litafunie meno nikulishe na ulimi. Yo 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 yo. Kama maradhi, mapenzi ndo yanayonisibu, nimekuchagua wewe hapo, uwe wangu tabibu. Siwezi kusubiri majibu, mwenzako mimi taruka ruka ukisema tundio. Maria, 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 Maria.
Swap.com.